Hi guys, this is Love Untold podcast and we are back again. It's another week. I feel blessed. I hope you feel blessed too. Kama kawaida niko na rafiki yangu. Hi Robin.
Hello. Oh, mambo.
Poa. How are you?
I'm very fine.
Kweli?
Yeah.
Your voice is deeper.
Yeah. Nimekuwa basi. Unachika nini?
Ah, sikutegemea hilo jibu. But anyway, guys, Love and Talk podcast tuko katika platforms zote. And you can check us out on our Instagram main page, Love and Talk podcast, ambapo pale utakuta kwenye bio tumekuwekea link tree ambayo itakuelekeza kwenye platform zote ambazo unaweza kupata Love and Talk podcast. Lakini haraka haraka bwana, unaweza kutupata Google podcast, AudioMac. Ukiona iOS application iko kwenye simu yako ya podcast, ingia type Love and Talk podcast, utatupata episode zote zitakuwepo pale. Lakini pia Anchor FM, watu wanaotumia Spotify, wote mnaweza mkatupata. Tuko kwenye platform zote. Eh? Anytime unaweza kutusikiliza sisi. Ukiona enda kazini, wengine wanatusikiliza wakiwa kwenye basi asubuhi, wengine wanasema wakirudi usiku katika hali ya utulivu. So yeah. Na ikikubariki, don't forget to share it forward. Wezijua itambariki vipi mwingine atakaisikia. So today we have a beautiful topic. Hii topic, Robin, ilikuwa suggested na our listeners kwenye swali tulilouliza juzi. One of the things they suggested was to speak about church hurt. Nikisema church hurt namaanisha maumivu, trauma, yani anything, feelings ambazo rejection, any kind of negative feeling ambayo mtu aliipata kanisani.
Okay.
Inaweza ikawa labda ni kupitia mtu au situation au kukataliwa au yani chochote kile ambacho mtu kilisababishwa kanisani akaumizwa na kanisa.
Okay.
Na leo hii hataki hata kusikia kuhusu kanisa.
Yeah.
Church hurt.
Of course, it's a nice topic kwa sababu a lot of people kwa mfano kama mimi kuna washikaji wangu wengi they don't go to church, na ukiwauliza kuna vitu vidogo tu, something happened akiwa kanisani, maybe someone in church alijiona yeye ndo much more
than them.
Yeah, yani anahitaji, yani alijiona kama yani mwingine, yani unajua inakuwa ni situation ya mtu mmoja kujiona maybe so holy than the other, which is not a good thing, of course. Na si mzuri mtu kujisikia kwamba ni holy, lakini mi nadhani the essence of Jesus, tushe kukiongea hapa, since the beginning ilikuwa ni kwamba church was for kwa ajili ya watu kwenda kuwa saved. Wale ambao wana burdens inside, mtu
natakiwa kuwa kimbilio, sio sehemu watu wanakimbia,
sio sehemu watu wanakimbia from not going. So I think it's a good thing to air it out.
Na hii swala linawaumiza vijana wengi sana. Actually, aliye suggest hii topic, alivyo suggest like 3 days later on my WhatsApp, niliona kuna dada anaitwa Betty alikuwa anawauliza WhatsApp wanawake, wanasema hivi kanisani, kwa nini wanawake wao wanaumiza sana mabinti siku hizi? Mabinti wanakimbia sana makanisa, yani wanahama sana makanisa because wamama wana tendency ya kuwa sio ukali ule wa kurekebisha, lakini wanakuwa wana tendency ya ule ukali wa kuwa yani kana kwamba kuambia they can't fit in, kwamba a church is a place where you need to fit in, na wewe type yako haifai mara hapa. So unakuta mtu anakuwa hana msimamo na kanisa, atasali hapa miezi 6 hapa, wakimwambia sketi zako ni fupi sana kwa sababu maumbile yako makubwa atahama. Huko ataambia unapaka makeup sana. Yaani it will be something. Au kuna namna unatazama. Wengine wana kabisa wanakuambia we are being abused, kwamba tumekuja kwenye kanisa ili kuwachukua waume wa wanawake wa kanisa. So unajifikiria it's not only negative. Inafika mahali saa zingine inakuwa hata ni abuse.
Okay. Which is unajua tunatofautiana namna ya kupokea vitu, of course.
Yeah, right? Sio kila mtu yuko kwenye level ya imani ya kusema kwamba mimi siwezi kuumizwa. wa vyovyote watu wanavyosema sijali si nini. No, kuna people ambao they actually do care. Umeona kitu kidogo utakachokionyesha they care. Sasa sisi wa Kristo hatuna empathy. Tumekuwa ni watu kama ulivyosema mwanzo wa kutaka to always prove other people kwamba we are righteous than other people, like in the cause of doing that ni kama tunawaambia watu wengine hamstahili, like kuna church rules you have to follow na nyie hamko nazo, so it's like hamstahili kuwepo hapa.
Okay, so okay, mtu mwingine akisema okay this guy's kwa anasema kwamba twende church na skate fupi tu hata kama no, yani the point is kuna criticism tunataka kuzicut off kanisani, yani tunataka kuonesha watu kwamba kanisani ni sehemu salama ya wewe kwenda na kuzungumza na Mungu wako kuliko kukimbia. So tunataka pia kuzungumza na wale watu ambao wanadhani wao wanastahili kuwepo kanisani kuliko watu wengine pia. So mimi nafikiri pia nafikiri watu pia wao tu wana moyo wa kujiexpress out kwa mtu ambaye anadhani anamuona kanisani ana uwezo wa kujiexpress kwake na kumuelezea the feelings out, kwa nini ana labda ana delays in coming to church au ameacha kabisa. Alafu kuna tabia moja pia ukiacha tu ile maumivu ambayo yanapatikana kanisani, Wakristo wengi hatuna tabia ya kutambua the whereabouts ya mtu. Mfano mtu akadisappear kanisani miezi miwili mitatu hatumuoni.
Simdhambi.
Yeah, no one even cares about
rooking. Not just only out. Even cares. It's like no one will like put an extra effort to try and see huyu mtu ni kwa nini, mbona alikuwa anahudhuria kanisani siku zote? What happened? Hebu let's check them out. Tujue nini shida. Kuna kitu nilikuwa nakiona mtandaoni and one of the people was saying alienda kanisani, right? Simu ikaita. And everybody gave that person a very bad eye. Ana nidhamu. Unaona? Like alisahau hiyo siku akaingia kanisani hajazima. And everybody judged him for that. Akatoka ile ibada mke wake alimjudge all the way nyumbani. Unaniaibisha, si unajua all that stuff, eh? Basi huyu akajisikia vibaya kweli, akatoka zake jioni, akaenda zake bar. You know? Amekaa bar akaagiza kinywaji. Alipoagiza kinywaji, kile kinywaji kikaanguka, chupa ikapasuka. Akasema ni leo ni siku mbaya because akawa amejiandaa na wao wa react the same reaction aliyokuwa anaipata toka asubuhi. But the waiter akasema, "Oh, pole sana, nitakubadilishia chupa nyingine." Akaja mmoja, "Umeumia?" The first thing they asked him was, "Are you hurt?" Chupa imekupasua popote. Okay. My mfano huu sio kwamba kuonyesha kwamba ni vipi au ni vipi, lakini ni kuonyesha tu kwamba kuna utofauti sometimes. Kuna expectations ya sisi wa Kristo, watu wana expect how we should treat them. Umeona, kwa sababu tushai kusema kwamba God is love. Na kama people can't see God, but they can see the way we love, and they can see God. Umeona, kuna vitu wa Kristo inabidi tukubali kwamba tubadilike. Mimi hakuna swali ambalo watu wengi wananiuliza, how are you that strong in faith? Umeona, your church must be so nice kwa sababu umeanguka, umezaa nyumbani, and yet you are so yani you're professing the love of Christ openly. Kanisani, unasimama, unafanya nini, unafanya nini? And like, I know kwamba nimepata neema ya kuwa na courage, ya kwamba I wouldn't care what anybody says. Mimi nitaangalia kile Mungu anasema. Lakini si kila mtu ana hiyo neema ya ujasiri wa kusema kwamba mimi eti sitojali fulani na fulani amesema. Na ndio maana wasichana wengi hii hali ikiwapitia waga warudi kabisa kanisani, kwa sababu kuna mazingira fulani hayawezi yakawakubali hata kama wao they are past that. Umeona, and they will constantly, the Christian community itajaribu kila saa to get an opportunity and to remind you kwamba this is not your place, you don't deserve to be here, you are such a sinful person. Lakini kanisani anatakiwa kuja nani? It's supposed to be kimbilio la watu wengi, lakini sisi ndo limekuwa ni sehemu ya kumuassess huyu afai, huyu mwingine anafaa. That guy alienda kutorudi kanisani tena na kuendelea kushinda bar. Why? The bar treated them well, treated him vizuri kuliko vile ambavyo the Christian community ilimtreat. How? Pale alipofanya makosa. We're not just talking about kumtreat mtu. No. Upendo unakuja pale ambapo kila mtu anakupa sababu ya kutompenda lakini unaonyesha upendo. That's love. kupenda sio eti unampenda mtu kwa sababu unampenda. Anapokupa sababu kabisa ya kusema kwamba yani this can't, unapo express ule upendo, that's true love. Tunawahandle vipi watu wanaokosea kanisani? Because as far as we know, sisi sio wakamilifu, kila mtu ana fall short. Kila mtu ana fall short, lakini viongozi wetu wa kanisani, kina mama wa kanisani, walioshika nafasi fulani kanisani, they are always, always trying to pull people down. Na watu wanapalilia hizo imani zao ndogo, siendelee kukua in a community, ili waendelee kujifunza kuhusu Yesu huyu. Na nyewe wenyewe ndo mnakuwa kwanza kwa criticize of how they are. It's really bad. Kwa nini mwanamke mjamzito asije kusali? Kwa sababu tu amezaliwa nyumbani. Why? Kwa nini ifike mahali mtu aone kamba katika hali hii ngumu naona aibu kwenda kanisani? Hapana, church has to be like, Mungu wangu, nimefika chini kabisa, ngoja nikimbilie kanisani, najua kuna mambo nitasaidika pale kwa sababu kuna community ambayo imejaa upendo, itanipokea, itani groom, and I'll stand back up.
That's nice. Kuna mtu mmoja ashakuniambia, of course tulikuwa mahali akaambiwa fulani omba. So mahali tulikuwa, of course ni kanisani, kwa sababu ile kanisa ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda kusali. So ile jamaa akaambiwa aombe, it's like aka delay kuomba.
Yeah.
So aka pass by the mic to another person.
Yeah.
I go pass by the mic to another person. Baadaye nilianza kusikia some criticism. Wewe kwani unataka kuomba? Unadhani hapo mkuja kuna nani leo? Of course. Mimi nikamwambia jamaa, mbona ukuomba? Akaniambia, "Mungu da. Unajua mimi kuna ugopa, unaweza ukaomba pale watu wakaanza kuna nili." Bwana, yani nikagundua
mazingira yalikuwa
wana tabia ya yani there is criticism ya namna hiyo.
Okay.
Of course. Lakini mimi niliona kitu kizuri ambacho tulikuwa kufanya, yule kijana alishindwa kuomba. Labda wale wainjilisti wa kanisa au hata mchungaji ange send by someone. Like akamuiteni yule mtu, okay, karibu, okay, una nafasi pia ya kuomba, una uwezo wa kuomba, au kama hajui kuomba akaelekezwa namna ya kuomba, vitu kama hivyo. Yani tamanio yani ni kwamba kanisani iwe ni sehemu ambayo mtu akifika, there are some abilities mtu aweze kuzifanya, aweze kufundishwa ili aweze kukopa nazo ili aweze kuzifanya. Kuna vitu vingi kanisani. Of course umezungumzia sana kwa upande wa mabinti. Mimi pia I want to speak out kwa kuna vijana wa kiume ambao,
yeah,
they don't always attend churches kwa sababu tu walikuja labda kanisani the way ali, yani unajua kuna mtu mwingine jinsi anavyoishi, yani yuko hivyo yani. So
yeah,
if you want to, watu wengi wao wana disguise. Kwa mfano kuna kijana mmoja kanisani kwetu sisi anapiga ngoma, and
yeah,
ana nywele fulani za aina fulani ambazo of course sijui ni zit, yani curvy fulani hivi. Kuna namna vijana tunachaga nywele hatu, yeah, atuchani yani, of course. Lakini he's a good boy, he serves God by kwa kupiga ngoma, he's a very humble kid na vitu vingine.
Yeah.
So kuna siku zilianza hizo criticism, like dogo kila kitu kiposa, nikamwambia jamani guys, hichi mnachokifanya matunda yake mtayaona muda si mrefu. This huu mtoto ni very potential. A lot of choirs hapa mjini, they are using him.
Yeah.
But he still chooses to come here kwa sababu sisi toka mwanzo we treated him as a family kwamba,
yeah,
you karibu kwenye choir. So if you start criticism,
akati alikuja hivyo na mkakubali hivyo, that shouldn't be a problem right now.
So nikamwambia sio proper kufanya hivyo tunavyofanya. The proper way labda ni kumwambia tu kwamba okay, maybe go and shave a little bit, au unajua kuna language ya kuongea na mtu, oh, mpendeza sana leo. Nywele hapo kidogo. Kwa mtu anajua leo nimependeza. Okay, let me next Sunday nikapunguze nywele. About I'll be different. Lakini sio criticism ya kwanza kumnyoshia kidole like why una manywele mengi? Why umefanya hivi? Like kuna other ways za kuendelea kuwafanya watu waone kwamba kanisani ni sehemu ya kuelimishwa, kanisani sio sehemu ya kunyoshwa vidole kwanza kuwa pointed out.
We are all growing in faith. Wote tunapenda kukua katika imani. Wote tunampenda huyu Yesu. Mona, umeongea kitu kizuri sana. Kuna namna ya kuonyana kwa upendo. Hata Biblia inasema, unaona? Kuna namna ya kuonyana. Ni lazima tuonyane. Na mtu ambaye akubali kuonywa, huyo mtu sio mzuri kwenye mwili wa Kristo, lakini kuna namna nzuri ambayo unaweza kumuonya mtu na mtu akafeel kwamba oh, nimependwa kwa kuonywa. Unajua kabisa kuna upendo ambao mtu unaupata, unajua kabisa hata kama mtu amekuonya, unajua kabisa huu it comes from a point of love. Lakini most of us tunaonya from a point of yani judgment, disgust. Yani lazima tuonyeshe kwamba kuna namna we are better than you, ndio maana tunakuambia kitu fulani. Na ndio tunarudi kule usafi usafi wa moyo. Tuna concentrate sana na appearance ya nje ya mtu bila kujali kupambana na vile vitu ambavyo yule mtu anapitia ndani. Ili atakavyopona ndani, probably nafsi yake ikianza kuendelea kutengenezeka, matokeo yatatoka hata nje.
Yeah, of course. Okay. Kuna kitu pia kishia kutokea. Nilikishia kushuhudia. Watu walikuwa wanatoa sadaka.
Yeah.
Then moja kati ya watu ambao walikuwa wanaenda kutoa sadaka okay, alitoa sadaka, then ile sadaka alikuwa anaitoa ilidondoka chini. Of course ilikuwa ni cents, I think. Yeah. Ilikuwa ni cent ngapi? Ilikuwa ni shilingi.
Yeah.
So zikapiga kelele kama giga. You understand what I'm saying?
Yeah.
Then baadaye nikasikia maneno, hey jamani, yani kweli mtu anakuja kutoa 500 kanisani kweli?
Yeah.
Nasikia vitu kama hivyo. Of course niliumia. Baadaye nilijaribu kuongea in such a way like nikamwambia watu kwamba it was not
right.
Hata kama ikuongelewa kwa nguvu. Unajua. Yeah. Criticism za vuanzaga, negativity za vuanzaga zinazaga kwangu mimi. Then mimi then atamwambia mtu mwingine. Mtu mwingine.
Yeah.
Tena atamwambia mtu mwingine. Mtu mwingine atamwambia mtu mwingine. Mtu mwingine akimwambia mtu mwingine, mtu mwingine aliyepatwa na ile jambo naye atapata ile. Unakuta ndo alichokitoa. It was that alichokuwa nacho. Hata kama sio hicho alichokuwa nacho, kuna way ya kuongea, lakini sio kuanza kumcriticize mtu like why umeleta hivyo, why umefanya hivyo.
Chengine kaka, jamani, kwa Kristo tuache mdomo, tuache umbea, yani mwe tuweke vitu pembeni, tuongee real life guys. Tunaujengaje mwili wa Kristo tukiwa sisi wenyewe ndo sehemu ya kuuvunja huo mwili wa Kristo? Like tumekuwa ni watu ambao hatujui tuongee nini kwa wakati gani na sehemu gani na kwa nini hili jambo sio jambo la kufichua. Yani why? Umejua mama fulani ana shida ya ndoa. Hiki kicho kufanya wewe utoke hapo uanze kutangaza issues zake kwa mtu ambaye halimuhusu hilo jambo ni nini? Then you wonder why people don't come to church. You think wewe unayekuja church wewe uko perfect. Sometimes inabidi ujiulize wewe ulio ndani ya kanisa, hivi kwa nini mimi niko ndani ya kanisa na kuna wengine hawaji? Au mimi ni sehemu ya kusababisha maumivu kwa watu wengine? Everybody should relate from this. Kama hau relate from the point ya wewe kwamba umeumizwa, relate from the point ya kwamba ushai kushuhudia mtu anaumizwa au wewe ulikuwa ni sehemu ya maumivu kwa mtu mwingine. We all need to change. Kwa sababu wote tunaujenga mwili wa Kristo. Kuna watu wengine wana mioyo midogo. Ukiwafanyia hivyo na kanisa wanaacha na wanasusa. Umeona? Anasema sasa mimi vya nini? Umeona? So people go through so much pain kwa sababu tu kuna watu walifanya vitu fulani ambavyo si sawa kufanyika kanisani na wakarudi nyuma sana kiimani. Hebu kila mtu ajitafakari ni sehemu gani yeye kama yeye ana wajibu wa kusimama. Umeona? Katika nafasi yake ili asije akajiruhusu yeye kuwa chanzo cha mtu mwingine kurudi nyuma. Lakini pia awe jasiri pale anapoona mtu mwingine anamrudisha mtu mwingine nyuma, asichangie, yani asiwe sehemu ya kupapachuate kile swala liishie na yeye. Kwani lazima wewe uendeleze huo ombea? Lazima wewe uendeleze hiyo agenda? Umeona? Lazima kanisani mmekaa tutamdiscuss mtumishi fulani, tumemaliza anaimba kwaya yule mwanzilishi naye nguo kizanazo mvaa si nini tumetoka hapo ila naye shemasi naye, yani hakuna mtu ambaye yani na vijana wa hili kanisa yani 1, 2, 3 wewe ni kila saa you have something to say about somebody. When are you praying for these people? Then ni muda gani unapata nafasi ya kuombea watu ambao wewe unadhani wanahitaji hiyo neema kama ulionayo wewe ya kuwa mwema? Ni wakati gani? Jamani, kanisa ni sehemu ambayo inatakiwa kuwa kimbilio. People are supposed to be running towards church, not running away from church. Eh? Walokole tuwe kwa matendo. And Ukristo ni pale ambapo tunamaliza kusema amina na kutoka nje. yule mtu ambaye baada ya kusema amina wote, msifu Bwana, msifu Bwana, haya tuendeni na amani, kuanzia pale ndo ujitathmini wewe ni Mkristo wa aina gani. Kuanzia pale ndo tunajua wewe ni nani. Matendo unayofanya kuanzia pale ndo yanakuelezea wewe ni nani. Mwana, lakini furthermore atuishi tu kwamba we do, yani what we want to say kwenye Love and Told podcast ni kwamba we acknowledge the pain that people feel. Na hatuna lengo la kulidogosha yale maumivu ya kusema kwamba no, unajua Bwana, mpoteze, don't care. No. We do care and we understand kwamba kuna watu wanapitia haya maumivu. Walianguka kwenye dhambi, huenda walifanya kosa fulani, hawakushiriki kitu fulani na wakaenda kuwa abused, wakaenda kutengwa, wakaenda kuwa judged, na mpaka sasa hivi hawataki hata kusikia kuhusu kanisa. Lakini Love and Talk podcast nakuja kwako inakukumbusha ya kwamba Jesus is the main focus. Jesus is the main focus. Tusi lose focus kwa huyu Yesu. Kwa sababu Lisa alisema moja mbili tatu. Au Lisa alifanya moja mbili tatu. Your focus should be on Christ. Na kama kuumizwa, tunaumizwa sehemu nyingi sana duniani. Yani we can choose where we can be hurt. Kwa sababu kote hawa binadamu wana exist. Utaumizwa shuleni, utaumizwa kazini, utaumizwa sokoni, utaumizwa baa, utaumizwa kila sehemu. Watu tutaumizana. We are the same people. Lakini chengine, forgiveness, heal. Yeah? Na sisi kama Love and Talk podcast, tunataka kuwa ni platform ile ambayo tunakuongoza wewe namna ya kupona pale ulipopata jeraha la kanisa. Ili uendelee sasa upata encouragement ya kurudi na kusimama vizuri kuendelea kuitetea imani yako. Hizi ni siku za mwisho. Tusiache kukusanyika na watu ambao tuko katika imani moja. Tusiache kukusanyika kanisani. Mwana, kosa zingine pia naye shetani anaona, kuna nafasi ya umbea, acha nilete mavurugano. Ili watu wasikusanyike katika upendo. Watu waendelee kukaa na shida zao wenyewe nyumbani. Wakosi watu wa kuzungumza nao. Hapana, sio sawa. We are going back to church. Umeona? And we are going to forgive those people. Kwa sababu hao wengine wanafanya hivi vitendo. Ni wengine ni hawajui, wengine ni makusudi, wengine tena kuna wengine hata wanajisifia. Yeah? Hurting other people in church. Mtu amejiunga kwaya wiki mbili kashaacha. Nini maneno?
Of course. Mimi pia nataka nizungumze na kijana mwenzangu au yoyote yule mzee, babu, bibi ambaye unasikiza Love and Talk the podcast. Moja kati ya kitu kikubwa ambacho Mkristo pia anatakiwa kuwa nacho ni kwamba Ukristo ni pamoja na uvumilivu.
Yeah.
So guys, we have to be so patient. Yaani uvumilivu ni moja kati ya kitu kikubwa sana kwa Mkristo. Yaani kama alivyosema Lisa, you can't escape people are in church, people are at home. Yani kila sehemu watu utakutana nao. Yani kuescape watu ni kitu kigumu. So cha msingi cha kufanya, najua vitu vinauma. Yani najua hakuna kitu kinauma kama maneno. Alafu huo unasema wewe mwenyewe ujui kama watu wanakusema.
Yeah.
Yani inauma sana, lakini mimi naweza nikakupa courage. Si, watu wameshasemwa sana. Sisi sio wa kwanza. Yesu alisemwa jamani. Nadhani kama kuna mtu duniani alisemwa kama Yesu. Yesu alisemwa. Yani Yesu alikuwa, yani mpaka kaulizaga wanafunzi wake, okay, hao wanasema hivi, hao wanasinyie, mnasema mimi ni nani? Of course then the students like what express how they say about Jesus. Lakini sisi tunaishi, tunataka kuishi jinsi Yesu alivyoishi. Yesu alikuwa ni mvumilivu. Sababu ukitaka uchukue tu mfano wa Yesu, Yesu alikuwa na opportunity ya kusema Bwana Mungu, yani like baba, this is done for me. Sababu Yesu alikuwa into God's, yani he was God and he was into human flesh. Huko ni ile human flesh yake, he was feeling every criticism. Na yeye pia alikuwa anaumia kama mwanadamu, kama
yeah,
sisi tunaumia sasa. Lakini Yesu bado alikuwa anaponya watu. Yesu bado alikuwa haachi kwenda kukusanyika na watu na kusali nao. Hawa ambao walikuwa wanamsema, he still talked to them. Bado aliwaponya watu wao, bado alifanya vitu vingi. So I want to tell you kwamba, yani you just go to church.
Focus on Christ.
Yani go to church. Na ukienda kanisani, you have to focus
on Christ.
On Christ. Yani usifocus kwa Robi, no matter what. don't focus on me, don't focus kwenye kwa pastor sio anasema ana criticize kwa kitu gani. Yaani ukienda kanisani ukimfuata pastor, it's a done deal. Ukienda kanisani ukifuata choir, it's a done deal. But if you go to church kwanza ukimfuata Yesu au wengine,
yeah,
itakuwa ni additional.
And something else, ukiona Colossians 3:13-14, why am I saying to you this scripture? Ni kwa sababu tunajua kuna muda jamani, kuna watu wengine hata ukiwaambia kwamba jamani hili swala mnalofanya sio jema, kuelewa hawaelewi. Kuna watu wengine kupatana ni ngumu, tunajua. Yaani unajua, just because tumesema lazima tupatane, that doesn't mean kwamba kila mtu amekaa katika engo ya kusema kwamba mtapatana. Yaani tunajua kwamba sometimes it's hard, hata it's almost impossible to like find appropriate means to these certain individuals ambao wameingiza kwenye maumivu na kupatana nao. Kuna wengine utawasamea leo and they'll do the same thing next week. They'll do the same thing the next month. Watajisahau tu kipindi fulani, lakini watarudia tena kule kule. So nakupa hii scripture, Colossians 3:13-14. Inasema, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all this virtue, put on love, which binds them all together in perfect unity. Mwana, kwamba ni kweli hawa watu jamani, tuzi kwa tunawasamehe kwa kosa hilo hilo kila siku, wachukulie, wabebe, be the bigger person. Mwana, understand kwamba Mungu amekuamini, na ndio maana anakuambia kama mimi ni wasamehevyo, tumeagizwa tu tusamehe. Mwana, hatukupewa any other provisions in the Bible kwamba inabidi ufanye hivi, reassess hilo jambo alafu mrudishie kisasi. Yeye alichotuamuru sisi ni kufanyaje? Ni kusamehe. Kwa kuna watu inabidi tuwabebe. Umeona? Wana udhaifu huo. Wanaongea sana. Umeona? Lakini pia ni vizuri to address these issues to each other in church. Umeona? Tafuta a right community in church ambayo unaweza ukazungumza ya kwamba kwa kweli mimi kuna mambo fulani na fulani yananiumiza. Umeona? It's good to face them if you have courage. Umeona? Lakini please, 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 usiache kanisa kwa sababu ya maumivu. We pray for you, we pray over you healing. Tunamuomba Roho Mtakatifu akapate kukusaidia ni namna gani ya kusamehe pale ambapo walikunenea maneno ya uongo tofauti na ukweli wa maisha yako. Pale ambapo walikujaji hata kabla hawajakufahamu, wiki ya pili tu umeanza kusali kanisa. Pale ambapo mtumishi alikuona hauna potential flani flani kwa sababu ya maisha yako flani flani. Just tell yourself, you are a work in progress. Umeona? You are a work in progress. Umeona? Hata kama kanisa lina haraka na wewe kufanya mabadiliko abruptly, wewe jiambie, I'm a work in progress. Jesus is working on me. And that's enough. Mwana, usirudi nyuma. Don't go back. Usabu ukirudi nyuma, utapata company ambayo inakuambia, ndo vizuri uwache kabisa na mambo ya kanisa. Mwana, watakuambia, wa Kristo wanaromba sana. Nasimia, utamchukia hata huyo Yesu. Kwa sababu tu ya watu wawili watatu ambao wali present bad image. Mwana. So, but as Christians, ni somo la kureflect. We ni Mkristo wa aina gani? Unayeumiza, unayeruhusu watu waumizwe, au wewe ni Mkristo ambaye unasimama kama advocate of good Christianity? Umeona? So yeah, let's love one another guys. Tupendane.
So tutatumia this opportunity kwa wewe ambaye umeshakupitia kitu and you would like to share.
Exactly.
You can DM any two of us. Yoyote ambaye una feel comfortable kumdm, DM, tuma voice note yako au tuma the whole passage unavyotaka wewe, yani hata iwe ndefu kiasi gani, sisi hapa tutaishare. You feel free, hata tutataja jina la mtu, lakini pia ukitaja, ukitaka ku express yourself out by speaking out, tuma voice note ndefu unavyoweza wewe. Hapa Love and Talk podcast is a place to heal. Sisi tutashare na watu, lengo ni vijana tuweze kupona na kila mtu yote ambaye anasikiliza Love and Talk podcast aweze kupona, au sio?
Yeah, Yesu anakupenda sana. I don't know why I feel like I have to tell someone that Jesus loves you so much.
That's good.
Hakuna utakachokifanya, ulichokifanya, utakachoenda kukifanya minutes from now will change that this man means love kwako. And that's what really matters. Walk like you know someone loves you. Na sisi pia tunawapenda.
Nice. See you next time, guys. Me naitwa Robin.
Me naitwa Ruth. Bye.